Zasha mafuta mfeni bafazi bempika bejaksiyo kaSibindi kanvelo kaSibindi inkihla nkihla masemesh Ntombi zaseZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethe ishu Thangambi ngedwa ngihamba nenkosi yoshu ngilande phansi konke kuba
Show me.